Bani music. Kiliminiruka pindi nimekuona tu na nimeshituka roho juu juu. Ulivyo ndivyo navyotaka, umeniwosha moyoni, shombo zimenasapaka. Nia wako minataka, uwe wangu maishani, sema ndio ndio. Vile umenibamba na mitakuganda, yani kama gwanda na komando, michezo ya kitanda kama tuko tanga baby. Wenu kipenda roho, wenu kipenda roho. Kataja jina kuwa na weburudani, mimi sio limbukeni. Sina penzi loko, sitoa jiboko, mambo yangu moto moto, yani vile uko sexy. Would you be my baby? Wanimaliza, wanimaliza, wanimaliza.